ready. Get ready. Get ready.
This is DJ Slim G. Slim D, your girlfriend's favorite DJ. This is DJ Slim D.
Macho yana tongo aya na mwenyeo ya maridhiano picha na kata mamodo na ana chongo semi huru ila upendo kwa yai wezi fosi moyo aso kupenda mupe kisogo tusipotezane time usilete nyondo semi huru ila. I need some love now, some real love now, oh, oh. Yelo ni kuta msitamani nipe pombe ni mwage rap. I need some love now.
Umewezesha, na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Irianda, msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanido tutinye waba wachukoko.
Nikikupa silver goro ntape ya kamene. Chumini girimba koshi ya kama meme. Kukaf na loya zote nilechanga tene. Jusai na royo fisi kitai kekembe. Chuna kindovu badai kekate pembe. Yuno nyongo wa kekate kakadere. Napenda kondolo kini vishanga pete. Josura simbovu kumbao si lazima teme.
I need some love now, some real love now, oh, oh. Yellow ni kuta msitamani nipe pombe ni mwage rap. I need some love now, some real love now, oh, oh. Yellow ni kuta msitamani nipe pombe ni mwage rap. Mapenzi safari kini the end of no no kini. Kila yanaweza kukost, yanaweza kukost.
Kanyaga kama pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumbo mbabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada dek kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikrosi kanyaga. Oh ya kanyaga,
kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu, wale wakuda wataku,
kanyaga kanyaga.
Yeah, it
daku daku. Wajue ize namba chafu.
Squeezy watu wanataka money. So miki muita kuposti. Kanyaga kunitumia mipicha pigo gani. Eti basi den kuposti. Oh yeah yeah. Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na machanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti mkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo. Wafuruga mipango. Waze wa insta mijambo. Eti baby niunge bando. Uzushi mashemu fake. Si wakuda dade. Mawifi baba ex.
Every time me a dig it, like you see mawasha, buda chesa na nari, yati buda chesa na nari, nisi mawasha, buda chesa na nari, yati buda chesa na nari, like you see mawasha, buda chesa na nari, yati buda chesa na nari, like you see mawasha, buda chesa na nari, yati buda chesa na nari.
Shika jaba, shika mtoto dini bablas. Pige mungu kwa nini hola gala dance. Shike meza, shike onanga yani double dance. Mamido fisika unarada kuna kutu.
You can't be banged. Ndo inamata ganja famanya wale wajanja kushoto kulia wanatora na masaba
Then I say my sugar body, then yo, Katika, John Dosa, Natigan, Rombosa, Rombosa, Kila Mutu, Rombosa, hey.
Neki zima washa buda chesa na nari yati, buda chesa na nari. Neki zima washa buda chesa na nari yati, buda chesa na nari.
www.djslimd.co.ke. unakata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa unaringaga unaringa nini na sura mbaya takuliko mbuzi roho chafu kama ya shetani unadhani aga wewe ni nani taka 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 mapepo zinakufa taka 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 mapepo zinakufa taka 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 mapepo zinakufuata sijui hata nini nini niliona kwako hata ningejua ninge kati ya dadako taka 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 mapepo zinakufuata sijui hata nini nini niliona kwako hata ningejua ninge kati ya dadako taka 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 mapepo zinakufuata sijui hata nini nini niliona kwako hata ningejua ninge kati ya dadako ulinikata julijonda kukataa jukaongea nikata mimi ninge kukataa so nikangoja wendo nikatae fast cause I'm a gentleman and ladies go fast but let me tell you something young woman apana wekea wanaume roho ya chuma ukikatiwa je kubali kukatika ama ukizeka ndio maringo itaisha yeah bure kabisa na kwende kabisa tuma besta kwa kujeezi ngoli bakisha bure kabisa na kwende kabisa tuma besta kwa kujeezi ngoli bakisha yeah unakataa kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa unaringaga unaringa nini na sura mbaya takuliko mbuzi roho chafu kama ya shetani unadhani aga wewe ni nani taka 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 taka
Bad mountain Wabebe, skilo Wabebe, waskie Wabebe, skilo Wabebe, waskie Wabebe, skilo Wabebe waskie Wabebe skilo Wabebe waskie Wabebe suji bebe demi yangu anadai tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba uko fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kuya high ukiweza toa kutu uzira ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai uko nini uko fine jangreto walai uko maji haidai nitakukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
Wabebe, skilo, wabebe, waskie Wabebe, skilo, wabebe, waskie Wabebe, skilo, wabebe, waskie Wabebe, skilo, wabebe, waskie Bad girl, she a bad and she know Cheki vila meni marda shiro Like a snake body girl, yeah she go Dogo dogo baby, kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor, kwanza ibiti kikonga No lie, fine girl, umeni roga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere, mindo donda Wacha kubonda, tunawatoka Wana choka, wana baki waki slim waki konda Wasikie tu ma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve 34 tunakujenga na rende Boy vupa tunagwash na bireza Big tune kwenye club wanacheza Wabebe, skilo Wabebe, waskie Wabebe, skilo Wabebe, waskie Wabebe, skilo Wabebe, waskie Wabebe, skilo
Zimenishika yo Mali mefika zimenishika yo Zimenishika yo Niki Kimenishika yo Zimenishika yo Mali mefika zimenishika yo Zimenishika yo Zimenishika yo Kwa mwingine mtani niko matisha Brand new story niko matisha Kuna kikolo kinyare kodeli atokisha Bafirma moshis na
kutama kina kirisha You know what I mean, Ray.
Yeah, yeah.
That shit.
Go mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Tuna kikolo kinare kwa area kwa kisha. Kwa sigma mbosi natoka hati na tiri. Sini kwa mengine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha.
Stress, mchulu bang, band band, niku bang bang. Alejandro, chief inspector, nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufu ata solo ni macheda, sio vomi na lipuka ni mavela. Tunafuliza leo kivuvuzela, zimetushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba, na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, shikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako,
kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya, dushka wika oh mama mama mama. Santo, santo, kaka kaka, yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru. We mtamuka askari nguru nguru, bakora kakondani sini turu turu.
Ya ya, yon check, mkadule. Bro, kama sauce, mingi yo boss, mingi yo wild boss. Tuko napenda reggae, tingisha kikuno, tingisha madenge. Na kawa ni demo na joko fete, ruka juu ya beat, nuseche kutoke. Wase wase, sinasika vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu. Wase wase, nusike kafika dima juu. Dako, ready for W number 2. Wase wase, sinasika vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu. Wase wase, nusike kafika dima juu. Dako, ready for W.
Anything miss, I do it gladly.
Giving you motherfuckers the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth.
Yeah. But hits keep coming, coming, coming.
You motherfuckers can't be like me.
Now, hear this. Now, hear this.
Alota. Wash, Alota. Ojugula, Alota, Alota, Alota. Lompaka, Alota, Alota, Alota. Vivishika, Alota, Alota, Alota. Lompaka, Alota, Alota, Alota. Vimeshika, Alota. Pate base na ma boys tumechill, tunakata mizinga, Alota. Na ma dem wakikam na na tunakuanga virimba, Alota. Na ma wetete wetete boss kuta bagi umelola, Alota. Na ma dog na ma fans wakupendu wanazota, Alota. Alota, Alota. Lompaka, Alota.
We getting fame, bruh, to make a change. Natama dem, wanna fit a mapa zeng. We not the same, bruh, your labor the gang. Nikona story, ya dem flani honi. And ito dori, na chali flani roni. Hagali ngori, uliza hata Tony. I'm really sorry, asali nipe honi. Usiku toro, tuende kwa kedoro. Tuwashi koro, na tukapige usoro. Arambe roro, aguze guze boro. Sipendi oporo, nite basi roro. You say I don't know, you miss it. Bani kurada sisi chapa bila condom. Na kwa kitanda neza kupeleka London. Wejenga beef bar, minda kubeat. Mini kulit na, najenga heat. Wabado kid, haja gani ni kuchit. Nikona mzinga kama punda imembao. Dema naringa na lazima tingo mbao.
Jumi ni bis kama molis, molis. Na nina hit kama molis, molis.
Giving you motherfuckers the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth. Yeah, but it's keep coming, coming, coming. You motherfuckers can't be like me. Oh, here it is. Oh, here it is.
Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring huyo bana chakua. Shikilie bana huyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Sare jonge us bana taniwa. Akidai rungu bana tanijua. Nim hot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jebe na Mr. Kijua ukondeze na Mr. Kijua niko ring na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza kani turi kule John Shamkemba. Lenga sura mita bidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na matempa. Na mastingo zile ngori seta hepa. Alizi chocho round 3 akateseka. Piga dry dry chisa uliweka. Zima bad na ogiza iko beta. Unda homes utapigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Kinyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Jaza dash wako four mwako bie. Leta shash niko ring na ma DF. Ongeza jags ina weng ya ma BM. Amangeo see you ride bila DL. Taka taka jenga kwako chuki Zimeshika juja make and cookies Nina feel ka teacher on duty See you happen hadi na suti Na maslay kuno bebo na nduthi Na samosa ni zile za puthi Unda sana kama na uthi Guo fupi ni zile za uthi
Nike modo man miu wanga rieng Ni itasonko man venye na zitweng Eko yo wa moranga na kamkoba ring Kawage thaka man niki sepi ring
Miu washangwai hadi kwa baraza Niko bash na mango koka saba Ziki shika lamba lolo chora saba rombo so, adi mwage haga Niko ring na bifuacha niwa Zimeshika na bifuacha niwa Kwa the ring uyo bana chakua Shikilie bana uyo chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man, peleke na ring Ziki nyanya, peleke na ring Mango kwa wakifika ndesi peleke na ring Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man, peleke na ring
Angelina, you're cooling my temperature.
pressure. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina. With my Angeli, Angelina. Oh, me out of. Anytime I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you go love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina. I'm a Angeli, Angelina. Oh no, so when I want to come out, I can see that you. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put the ring on your finger too. And be a better guy, guy. Be a better guy, guy. On the low, 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 on the low.
Kusuka nuna dinda, ringa, vile diva natatisha. Twitter, pana dhani ndalalisha. Tuma, ona uyu, ako danzo amebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Na siyo likosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najueli diva last money spend. Atakani mita Mr. Bargain. Yeah, na siyo likosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Natural diva, last money spent. And I'm gonna meet ya, Mr. Bargain. Game, basi pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my, Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my, Yeah, the pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my, Yeah, the pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my,
Napenda is on my, Nani lenga na umevai lulu. Napenda is on my,
This is DJ Slim D.
Nilenga na umevai luku tu. Nadai wife keja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nugu tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha duduju. Sponsa ashara usha joduduju. Na kudiemu alai unadai nugu tu.
Gemba tuto akufiti shikisha njugu na njiji. Cheki bro washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya sh puff puff sh, sh. Orosho piga shodol kuna giza sh, sh. Ziki nice tuji nice uweki story sh, sh. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap kepo keme
sh. Nasi likosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Natuweli diva last money spend. Hata gani meja Mr. Bargain. Kera si likosa msupo si stress. Kama rene kisha basi.
Hapo nyuma na sidika mnafandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana
Madibala na zinyamanika ni kondonyo Nikidungi ni mepaka netachoma mboto Nikidungu ni kinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Kando tapo machapo mbake towe toto Pigo finga na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lock tena piga koto San pig wara lock kupaka na joto
Banana, ni nae obas tunabakana Hapo nyuma na sidika mnafandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama Toka tiki tiki manga basi ulala Toto yako ye kifiti na ikulala Underwater na kwambia shaitangaza Na kwambia shaitangaza Nina nereka mnashada tutewashana Pale zabe macho zangu zimenyanana Iku ready imestedi nani
Banana, nina eo basi tunapakana Hapo nyuma na sidika mnafandana Mana kila day baro laitangaza Katangaze basi baby si upandana
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi watafinyo Movie za leo bana ni manginyo Fomia maodi na pia mayo Wakilalisha makwela ni wo Bezi ni vela na ngem ni wrong Adi mandubu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalungo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalungo Iyo story cha baba, cha mama Siyama odi wanapenda kalongo Iyo story cha baba cha mama Siyama yo wanapenda kalongo Fika peini kupeleke na rada Ita mangeos miwonyeshe nani baba Tutu andesi anapenda miti mama Fika masai ndio uitishe kukumanga Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa Upea tosheke yo vile nafa Number nane achore figa Na ako truba na si magiza Leo si jaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akichekwa moro iza Asikichapu ndashika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Ita makwila ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mob when you genje Iko nini usijali joni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Cha mama, cha baba Bile unanishika joy na niwasha Macho zako jo zina ni mada Na nikivua jo utaitaka Chaka na kutaka Siko honi chola kini naitaka
Like my Facebook page DJ Slim D Follow on Instagram at DJ Slim D Twitter at DJ Slim D Kenya
Ita makula ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Yo story cha baba cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo
Slim D for bookings and more. Log on to www.djslimd.co.ke. The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
Ati ule chura mpole na kufit Ati ule
vile bazi sponyo na kufitu Kijua kufitu, lai pigwe kitu Kijua kufitu, lai meze fitu Kijua kufitu, lai pigwe kitu Kijua kufitu, lai meze fitu Setingale, shash na yo kitu
Unanukia poa kweni umejipaka nini Unakapua kwanza ukidunga mini Come through manze misi wezi kwa sakiki Dem anaringa badai anapigwa midi Cheki mambichwa, kuseti lazima Skimbi akidai dick minazamisha Madredi kwa kichwa, makali lazima Kabiski kakika mtru lolota meza Niko kitu, mi niko kutu Jugu zikishala nrausha hiyo rungu Niko kitu, mi niko kutu Jugu zikishala nrausha hiyo kitu
Joko vitu, lae meze bitu Joko vitu, lae bigwe kitu Joko vitu, lae meze bitu
Joko vitu, lae bigwe kitu
Ati ule dem cute na kufitu Ati ule churampole na kufitu Ati ule bazi sponyo na kufitu Joko vitu, lae bigwe kitu Joko vitu, lae meze bitu Joko vitu, lae bigwe kitu Joko vitu, lae meze bitu Setingale, shash na yo kitu
Odi wa muranga kichomba ya kiwalai Nikati wa Wanahuda na kata nende amala Jizema vitu miuvuta ni za Himalaya Sniwe ya ragi sinakonje na nikamada Nika kajinja mwa shengems die side Naka ninginyo minta watch na wamboi Naka na dimples kako jaba minta kakis Kateme tagzin kumeza lolo sinda routine Naka kinyongwa izo makeksi kata sif Narungu yangu strong nika mataya za majif Waka mnezo dhamjule ningono na mogithi Nako na turi pewa jagi konini Muratish na wale wakali wao sio nyinyi Na ulepedi wangu mjengizo konyagi mbili Zekezi shi Kazi raru kesa hawele deni Iza kazi shikazi raru kesa hawele deni
Ati kule dem cute na kufitu Ati kule chura mpole na kufitu Ati kule bazi sponyo na kufitu Kijua kufitu, lae pigwe kitu Kijua kufitu, lae meze bitu Kijua kufitu, lae pigwe kitu Kijua kufitu, lae meze bitu
I cruise in the beat Akitembea zina bounce ikicheza Akikimbia zina bounce ikicheza Akidance zina bounce ikicheza Cheki zina bounce ikicheza Tidi didi denda Bit didi denda Cheki akicheza tu vile zina enda Bit didi denda Bit didi denda Vile zina enda Tidi didi denda Bit didi denda Cheki akicheza tu vile zina enda Bit didi denda Bit didi denda Vile zina enda Didi denda kivile zinacheza Bibi minapenda ukipanda juu ya meza Ni date kakalenda minajua tutaweza Kwangu wendo avata the last woody benda Didi denda ni chumu kipenda Wacha kunilenga kagorofa nita kuchenga Bibi mindo jenga ni deba zenga neza ponga na wahenga Migu kwa mabega nikitaka kukuzega Hey Kukuzega Hey Nikitaka kukuzega Hey Kukuzega Kati 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 didi denda Didi denda Cheki akicheza tu vile zina enda Didi denda Didi denda Vile zina enda Didi denda Didi denda Cheki akicheza tu vile zina enda Didi denda Didi denda Vile zina enda Niko mavitu na mtoi ni mekemba Antaka kitu na stoi ni mapema Anacheze ya kama toi na shahema Na nikichapa nile angol ya neima Napiga bip 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 tondokea njia Na tuki sip 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 kongelea bia Baby suna big hips haga karibia Utakula fish chips ama kuku na bajia Ukitaka we ni call na baby utafurahia Nipe saba inamia baby neza pandilia Cheki wanaziangalia penduka mami nataka wone yuki nikalia Kati didi denda didi denda Cheki Akicheza tu vile zina enda Didi denda Didi denda Vile zina enda Didi denda Didi denda Cheki akicheza tu vile zina enda Didi denda Didi denda Vile zina enda
Pakito pakito kaka ajai Ketano pina dita gemi na jonada Ibebe pakito pakito kaka ajai Ketano pina dita gemi na jonada In love with me and funny grong na mi bati kako In love with me bati kako
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sip, then you back up, back up. Wine and go down, then you back up, back up. Back up, hard drive, back up, back up. Wine go down, no tell me no. No fast start, then you get the dance go. Bend up, sing when you sit up. Keep it long low, then me tell you something. Get up, get up. Then you back by your knee. Me brain a fly, me blame me on the sip. Me no like to me favorite a tracer. Any friend of you can be a friend of me. Me never, what up, back up, yeah. I just left for you set up and cock up Full of top, no we buck, and you stuck Cock up like a dump a chuck
Him love when me hand pa the ground and me body cock up Him love when me body
tick a cup.
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sip when you back up, back up. Fine and go down, then you back up, back up, back up. Hard drive, back up, back
like
up.
Like a hard drive, so me back it and store it, store it. Pretty from back, you adore it, so bore it. When me cock it up, me a bounce funny with the man a flow like liquor when you pour it. Oh, me say me body look good like when you cross road. See you busting on me belly, money at the passcode. Back pain, watch your body jar jump like a toad. Rev me out, that shit in a smoke mode. When you see me cocky up, take, set off. If fuck at the next thing, me learn after the alphabet. Body tight, smoke me like a shit. Stop it like that, when me back it up, you spinning on me whole rush and roll. Him love when me hand for the ground and me body cock up. Him love when me body cock up. Hand for the ground and me body cock up. Him love when me body cock up.
This is DJ Slim D.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Put it back, 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 hey.
Hey yo, Idris, tell them how they gonna take the piss. When you step in, step out, do that turn up in a diss. Body comfortable and me physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley.
Them all sound like me. Other than a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer, did it stop.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Hey yo, Sean.
Hey, so when me spitty body with it, maybe girl I get with it. Spitty body with it, maybe girl I get. When me spitty body with it, maybe girl I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something? Now turn it around and bring it. You're pressing it back on and nothing if you push that button. My girl down, but I can't tip it. Once you broke up, broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base of London and mid on edges. Is it?
Bossy. Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get the slap on the chin. Man, a king in a top ball, Larry. Man, a big DJ, Ox, Megan and Harry. Bossy, man, a bossy. I make a girl melt like a toasty. I've been this way someday, and I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jamwan to Hong Kong. The girl them champion in it.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rapper with it like a selfie.
Moneza nita kwako itilafu sako inadira representing. Arudia kuja kupo kwa marunyaru tumekuja sapa na riko gang. Tumekuja kutatisha, tumekuja kuapeleka na rie kabisa.
Itilafu sako inadira representing. Tumekill kwenye beltu na seti. Sia timimi ama nini ni kumbedi.
Gogini ya kibonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadite hakuna kuchoka. Nikuika tu
watu wa kare ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sinilandi. Hakuna nare washashash na radi venye miudi nyatra kwa lidani hini pongi ya. Kaze, kaze brayo mpenda manyonyo amechei tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Jeto ni awa super jo so tingisha na yo pace. Ukicheke akina linda
oya,
doba zade makufu
oya,
sako ni hitilafu
oya,
so stretch izo mapaja tuka
oya,
Hitilafu sako ina the area representing. Tume chill kwenye belt una seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mdogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mdogini ya kimonyoski.
Mdogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si ukamdu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bells na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya, katelo, aiman, shika lejo. Sijaitisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na ashanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoski. Hitila fosako ina the area representing. Tumechili kwenye bells tunaseti. Kwa kumili ya manini ni kumili.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya, oya, oya. Ati hapa tina damu na tuna.
DJ Slim D.
Niko fiti, niko feshe, nimekombolewa. Yesu kanifia msalabani, niko teya. Seti nimelewa, nikalemewa. Kale nisamea, nikakombolewa.
Verification, you need to inbox me. Bila Yesu hatuwezi meet. Temptation, miko nanga 18. Nipe space, nadai kuspeak.
Saitan, toka. Sibore Saitan toka teke toka 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 Saitan toka teke toka.
This is DJ Slim D. For bookings and more, log on to www.djslimd.co.ke. Now hear this.
Shika ana drive na maye.
Na maye.
Kwa mini endo li
kufika kulikuwa na kajam flani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kukukuza una play na kutema dema nikushike filthy wa high chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow kwa bamba mnipe nduru ni washo ni kiflow
Wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole
Masimba you spin na maye
ha na maye
kani dem ana spin na maye
ha na maye
kakioma nashikisha na maye
ha na maye
sikishika ana drive na maye
ha na maye
kwa mini endulize bora ye Yo spin na maye
na maye
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara
Ate
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara You are gang, jangara, bangara Drip, nakutowa kafara Masilva, new hit wa mlambe Masilva, new hit wa mnyonye Ukia nika na nua wa mlambe Ukia nika na nua wa mnyonye
Now, hear this. Kenyan boy. Master Woods. Kenyan boy.
Yani toto kiboko
Napenda vile unavodunda Ukitembea unafanya niku take take Kweli mola kakumumba Unateketea vile kolik lazima nkukate Sijui ka unakopi Yamini nani mitaani moni ita OG Unataka vipi ya toti Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi Na jinsi na voli gidi gidi kana bomba nifanya kana digidi digidi chikidi chikidi ana digidi digidi mashode mengine sali ni tibi tibi tibi
to kiboko kiboko huyu mtoto kiboko kiboko yani kiboko sijamuona kama ye 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 yani kiboko sijamuona kama ye 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 yani kiboko sijamuona kama ye 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 yani kiboko Sijamuona kama Yani kiboko Itadunga suti na tie Ni mfate ni mnooneze
Pole pole
Mambie yendo na dai Ana nipa mima wenge
Yendo shure
Choto laki nine Robari Uswazi kote yendo ametawala Sioni loba yani mbole sobari Hakini pasika time inakwala Figa kamjaka yani bala Nyuma Rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasi mama Wima paka alfaji Figa kamjaka yani bala Numa rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasi mama Wima paka alfaji Mtuto high class Nane singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtuto high class Nane singa singa kimanga Yani working class
Chiki chiki,
hey,
mama,
pepepe, pepepe,
wote ukinama
pepete pepete pepete
we mama
pepete pepete pepete
pepete ukichutama
pepete pepete pepete
kenyan boy ya pepete pepete
pepete
pepete pepete pepete pepete
pepete
Chakufikisha
hanyu napotaka Basi ongeza manjonjo Leo taratibu misi na garaka Mbaka majogo I love the way gani kwa midadi
You tell me gondi yo
Fundi wako wa mapezi chumbani
Mandi gondi ngo
Niko geleka msumari
Kwa nyundo ya kome
Nisukushie kausukani
Katoto
bisi kuti kuti
Ale
Madwiti twiti Kameja siya katikati
Ale
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale
Madwiti twiti Speedy miya misi fungi peki
Ale
Kijiki chiki
Hey
mama
Pepete Pepete Pepete
Pepete ukinama
Pepete Pepete Pepete
Uzembe na lazima iwaweze Kabika complain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za Gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai
Nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza zigo ni banyu mandomi ukuta Winga kwangu itabidi umeikumuta Makejani weekendi lazima utoe form Na mamle na wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabika complain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai
Sasa tumerudi tumekam na the beast Hit make a lunatic now on the mic Sellers DNA gonna make you wanna lick Dance it to the beat you skipping on the feet When you like a fake you talking on the feet Nimepata combo ka hani shi a threat Like the way you legeza easy till I wet Like the party geuka wanna make you sweat Wanna make you leg over when I pull it out Sasa tumechechisha sema pekeja
Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejua pekejang Lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai,
Legeza, legeza,
mam
Legeza ki unani pekeje Legeza, legeza,
mam
Legeza steki ni pekeje Legeza, legeza
Legeza,
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 legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza, legeza
your girlfriend's favorite DJ. Dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
Short and sweet, got your body good. Wind up your body, girl, you got the juice. Tick on your toe, roll that shit. And let me carry you while you're running. Girl, short and sweet, girl, your body good. Wind up your body, girl, you got the juice. Tick on your toe, roll that shit. And let me carry you while you're running. Girl, short and sweet, girl, your body good. Wind up your body, girl, you got the juice. Tick on your toe, roll that shit. And let me carry you while you're running. Girl, Sirica, tuna Sirica. Sirica, tuna Sirica. I say road girl, mash it up. Street girl, mash it up. Big bumpers, mash it up. The way you shake it up, drop it up, pick it up. Pandi body bubble up till me heart. Girl, katika shikanjo. Shika pu on the pesa boki nama. Pandi body bubble up till me heart. Girl, don't dress yourself first, start to confess. The way me chopper that thing, you know me best. You feel better than the rest when I put you to the test. Baby, your body good, your neat, your smell sweet. You know your tie, that's me love, that me want to choke. Girl, in a nip on my meat, to me only one can be your papito. And that standard, baby, me want ya. Squeeze the thing, girl, then put it on ya. Sirica, tuna Sirica. Sirica, tuna Sirica. I say road girl, mash it up. Street girl, mash it up. Big bumpers, mash it up. The way you shake it up, drop it up, pick it up.
www.djslimd.co.ke.